uyombonga ngani na uthixo akalali akezele uyayinaki impilo yam uyombonga ngani na when I had no one pick me up through my stumble.